abatwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro tuganira namwe aho muri mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho icyo mutekereza ku bibazo binyuranye bireba ubuzima n'imibereho yanyu. Uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gushakisha akazi, ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu kuri benshi mu batwandikira. Natumiye bamwe muri mwe mutwandikira kenshi mutwumva buri munsi ku maradio yanyu.
Nitwa Tisenge Amerika Fidele, abandi Rwamagana, abankorera Kiliziya Orthodoxe Diocese y'u Burundi n'u Rwanda.
Ndabasuje cyane bwana Amerika Fidele Tuyisenge, murakomeye aho mu ntara y'Iburasirazuba.
Turakomeye.
Itwatumiye kandi
wanita Petite Rwandudu, abamereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa
Kigali. Urakomeye cyane aho mu mujyi wa Kigali.
Ndakomeye.
Itwatumiye kandi uyu munsi ikanyenzira.
Nitwa Kanyenzira Cedric, nk'abandi Musanze.
Urakomeye aho mu majyaruguru Kanyenzira.
Nta kibazo, turashimana.
No gushima Imana.
Nitwa Niyonzima Alfred, abantuye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, kandi n'umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo Inateka mu bijyanye n'ubukungu n'icungamutungo.
Alfred Niyonzima, ndagusuje cyane. Urakomeye aho Ikibungo.
Ndakomeye kandi namwe ndabasuhuje, kandi nishimiye n'ubutumire bwanyu muri iki kiganiro.
Natwe turakwishimiye kuba wabyitabiriye. Ntibyoroshye kubona abantu nk'amwe b'abanyeshuri. Reka nguhereho, wowe urakiga amashuri, birumvikana ko mu byo ureba cyane no kugira uti ndangiza nzabona akazi. Ikizere cyo kubona akazi ufite ubu ni ikihe, Niyonzima?
Murakoze. Bijyanye no kubona akazi, nubwo ndi umunyeshuri muri kaminuza, ni ibintu bikomeye cyane, kubera yuko nk'ubu narangije muri 2011, ndarangiza n'undi mu bijyanye n'ubukungu, ubumenyi bw'isi n'amateka. Nubwo narangije amashuri atandatu yisumbuye, ariko kugeza uyu munsi nta n'ahantu ndabona n'akaraka. Hari abarangije mbere yanjye, bose duturanye, ngenda mbabona hirya no hino. Hari abarangije za kaminuza, abarangije za kaminuza wenda bapfa kugerageza, n'abize education ariko nabwo ubavuye ku isoko, ariko ibindi abandi bize ibindi bijyanye wenda n'andi mafakulti. Ubuntu akazi karabuze ku buryo na nungu mfite ubwoba, nta n'ikintu leta ikora ngo ibe yanadufasha. N'ibyo byo kwihangira umurimo, nta gishoro, ntaki, nta polisi leta ishyiraho ngo wenda turebe ko twazava muri ubwo bushomeri twihangira imirimo. Ni ikibazo gikomeye. Icyizere cyo cyarangiye.
Amerika Fidele Tuyisenge, wumaze igihe mu kazi, ariko iyo ureba isoko ry'umurimo hanze mu Rwanda, watubwiraho iki muri iyi myaka turimo?
Iyo ndebye isoko ry'umurimo mu Rwanda, usanga ryaragutse. Gusa ikibazo gihari ni uko nabona guhangwa ni ikibazo, ariko abashaka akazi babaye benshi kurenza akazi gahari. Ariko imitangire y'akazi yagiye yoroshywa, gusa abagashaka bakaba ari benshi. Ugasanga nanone icyo ngicyo nicyo gituma usanga hari abashomeri bahari benshi, ariko amashuri yabaye menshi. Za universite, kera hari universite imwe, za secondaire. None ugasanga rero icyo ngicyo gituma usanga imyanya y'akazi ni mike ugereranyije n'abantu bifuza ku kazi. Ariko mu by'ukuri ibijyanye no kugasaba byagiye byoroshywa, gusa ikibazo kikaba ari icyo ngicyo cy'umubare w'abantu benshi bagashaka.
Ye, ni ikibazo uzamuye cy'abantu benshi. Kanyenzira Imurani Rutaro, nawe niko ubona ikibazo?
Ndi umushomeri, narangije muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi campus ya Rukara, ariko nanjye ku isoko ry'umurimo feye icyizere. Ni igihe cyizere cyo kubona akazi ni nka 20%, kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, abantu barangiza babaye benshi. Mu burezi niho harasigaye imyanya, ariko nabwo twabaye benshi. Ubu nubwo byorohejwe turi kudepoza ku turere, ariko nabwo icyizere ni gike, bitewe n'abantu benshi bagiye biga batubwira ko bazakora bakituma kurikije amanota. Ntabwo turategereza abatuyeza ngo bazaguhamagara ubibone, kandi nabwo wenda bafite amanota menshi. Sinzi wenda ikintu baba bakurikiza, ariko ikibazo cy'ubushomeri hanze giteye ikibazo.
muravuga ubushomeri ariko hari n'abatanga ubuhamya bavuga ko hari ahagiye haboneka imirimo gusa ikibazo kikazamuka mu gutanga akazi. Hari ibizamini byanditswe bikorwa, hari na niza interview kuvuganira mu kaganira amaso ku yandi. Gatete Jean de Dieu, wowe mu byo gushaka akazi aho ubona hari ikibazo nihe mu Rwanda?
Ikibazo gihari uko mu Rwanda uko ukeneye no kubikira abakenera akazi bagenda bari benshi kandi ubona akazi ari gake.
Icyo bakivuze
hari abantu bakunda ikibazo kwigamo ukaza kwiga nta kazi ubona uzabona, ukabona ni ikibazo gihari kandi ukabona ubundi akazi abagafite nk'abagize imyaka
ni ikibazo gikomeye twari twakivuzeho. Nari nifuje kuba twavugana namwe mu bashinzwe ibijyanye no gutanga akazi ntibabonetse, ariko Amerika Fidel Tuyisenge, ikibazo cy'ingutu abenshi bagarukaho nk'ibi byo imitangire y'akazi ubwayo ubona ite yite
imitangire y'akazi urebye pro ubona ariko ni ikigonga abantu kenshi ni egisperiyanse nese ni gute niyo tuzigurakije mashuri hanyuma 2012 tuzigutangiye kujya kwa akazi niba uyu ahari akazi yabonetse gapiganirwa ni egisperiyanse kandi egisperiyanse ntiwabibona utwara akazi egisperiyanse ibona bitewe n'ibyo n'akazi wakoze rero ugasanga niba abantu bari kwa egisperiyanse y'imyaka ibiri cyangwa kuzamura nta hantu wigeze ukora urumva nta kazi wabona, ubwo ni ukuvuga ngo akazi ukabona abavuye mu kazi babona yenda kakabanogeye yenda kugari gupiganirwa ariko aba ariko kwitegurayenda neza ntiwari wajya kuko afite na egisiperiyanse.
Noneho yego
bamwe batigeze bakora ntako wabona.
Inzitizi ziboneka cyane mu mitangire y'akazi wowe ukunze kumva abantu bavuga wabonye wahagazeho, hari abavuga ikimenyane, wowe ibyo wabonye ni ibihe Amerika Fideli?
Jewe icyo nabonye niyo experience umusore cyangwa umugabo avuze, usibye ko iyo urebye imitangire y'akazi mu Rwanda nk'uko navuze ngitangira yuko yagiye yoroshywa, ikibazo gihari ni uko ya experience baheraho hari abantu bitakabaye biteye impungenge. Experience ntiyagombye gufatwa wenda nk'imyaka umaze mu kazi, yagombye guhera ku bushobozi umuntu afite. Urugero nk'abanyeshuri, hari abanyeshuri bagira za responsabilite yabaye doye, hari ibintuahagarariye ubwo ari ibintu bakita informel, ariko byagombye guherwaho bigashingirwaho noneho bakaha akazi umuntu koko ubikwiriye afite icyo nakita background ikomeye ijyanye n'ako kazi. Rero bikajyana na cya kizami bakora bandika cyangwa interview, akaba ariyo kwisobanura. Icyo rero kizami cyo kwisobanura ubundi niyo kigombye kugaragaza neza neza icyo umuntu yabaye ashoboye, kuko kwandika hari ubwo wamugane hari abavuga bati hari uwaba yakiguyeho sije ibyo nanone ntabwo wavuga ngo ibintu bifatika. Ariko rero kugira ngo abantu ubamare amazeze ubamare impungenge, icyo kizami gitangwa cya ekri cyo kwandika cyagombye gutangwa noneho nicyo cyo kwisobanura kintu nacyo kigatangwa, kuko akenshi usanga ni ikosa ngiye mbona ku giti cyanjye kuko cya kizami cya ekri
cyanditse.
Nubwo kuri icyo kijyanye na ekri nabyo mvuga ko babyoroheje, kuko mbere ikigo nicyo kitangiraga ikizami kikanakikosora kikanatangaza amanota, ariko hajeho biro de consultance yo gutanga ikizami. Ariko noneho nkavuga ngo hari umuntu ushobora gutsinda ikizami cyo kwandika uko yaba yagikoze kose, ariko ugasanga nta experience afite yandi igaragarira mu buryo yisobanura uburyo azakora ka kazi. Rero nkumva yuko aho hantu hari ku giti cyanjye nabonye hariho icyuho.
Ye noneho
ibyo bizami byagombye gukorwa byombi, kusha gusanga ari utinze icyo cyo kwandika yajya mu cyo kwisobanura ugasanga ararya indimi kandi ngo ugende ugasanga arimo arahuzagurika mu kazi.
Twari twasabye abantu benshi kwitabira iki kiganiro cy'uyu munsi, hari abatabashe kuduha telefoni zabo ariko baduha ibitekerezo byabo. Hari nk'uyu wagize ati mu Rwanda ruswa mu kazi irakabije pe, noneho gasigaye gatangirwa ku murenge, ikibazo cy'abashomeri kirakabije, udafite ugusunika nta kazi wabona. Nkubajije wowe
ngiye ko mutamije ijambo
wowe urinde
Alfred.
hanyuma Alfred Niyonzima w'icyo kibazo bakivugaho iki kikimenyane mu kazi
ikibazo kikimenyane rero uko gitenge nakoze ibizamini inshuro zigera nko muri eshatu natsinze ikizamini kimwe baramanika ku karere ntegereza ko bazampamagara ku kazi cyo cyari cyo kwigisha muri 2012 birangira nziremo aho nategereza ndaheba barinda batangira ntarahamagarwa wonje mu kazi kandi nafishije ku karere ariko nyuma naje kumenya ko hari abandi bantu bagiye icyo kibazo rero kirahari ni ukubanga hano mu Rwanda uramutse udafite umuntu gusunika udafite umuntu uranyuraho wenda ngo utanga ako kantu wenda kugeza ibukuru ibyo rwose gutegereza ko uzabona akazi ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashoboka kereka byibura nka kuriya La Liga yatangaga ibizamini kuko La Liga ikunda gutanga ibizamini mu myanya ya leta aza executive z'utugari cyangwa se mu bindi myanya ya leta ariko itajyanye n'uburezi cyangwa itajyanye wenda n'utundi tudomene ukuntu gihe tworoheje ukuntu wenda aho ngaho uko biri wenda binyura muri transparence ariko indi myanya yose cyane nko muri education ubu noneho bashyizeho amananiza ngo dufatire ku manota amanota nayo bagenda uyafite ugasanga bashyizeho nk'imyanya imwe wenda kandi imyanya ikenewe ari nka 20 ubwo ni ukuvuga yandi 13 yose ni yaba abantu bafite abantu babasinika ngereye ntabwo numvikana n'uwo nguvuga ngo wenda ngo isoko ry'umurimo ngo baraguye ngo bagize bate ngo ikibazo ni experience ikibazo ntabwo ari experience ahubwo ikibazo ninde ukubereyeyo ubundi twese turiga ubu ngeze wenda ndi hafi kurangiza ndi hafi kwandika igitabo ndumva habura nk'umwaka umwe ariko niba amaze kubona diploma cyangwa AA muri education kandi ariyo myanya ihari akaba arimo abantu bari kujya mu kazi bafite ade batarize education njyewe noneho uyifite nkaba ntabona akazi ubwo se urambwira ngo icyo kimenyane nta gihari
iyo ni ingingo
rero uwo muntu ntabwo twumvuzanya kabisa
nta kibazo nibyo byiza niyo mpamvu tuganira ingingo y'ikimenyane hano mu kazi abanditseho ni benshi cyane ntarwo nasubira bose ngo mbarangize gusa navuga nk'uyu watwandikiye agira ati utari muri FPL cyangwa ngo ube uzwi nabagiye kugatangara avuga akazi ubushaka wasubirayo kare niko bimeze hano mu Rwanda kandi byambayeho bambaza niba ndi umunyamuryango nti wakuva icyo gihe nta kazi kuko mu murenge ntuyemo ndabona kuko nje ntari umunyamuryango wa FPL bino watwandikiye iyo ngingo kanyenzira wowe uravugaho iki
yewe ndanavuga nko mu ishami ry'uburezi nanjye kuko ari byo ndimo
yego
mu myaka yashize kuko imyanya yo kwigisha yabaga ihari ni myinshi wasangaga wenda akazi bagatanga mu mucyo pe kuko imyanya yabaga ari myinshi ariko ubu nko muri uyu mwaka kuko aribwo nanjye ndangije kuko imyanya ari mike cyane nk'ubu wenda nje nitanzeho urugero nagende poza ahantu henshi turere bakatubwira ko bazakuzahamanota amanota menshi yo ndayafite kuko nko muri combination yanjye ntamanota ya gatatu ariko kiritomo bagiye bakora sinigeze numva bampamagaye kandi baravuze ngo bakurikije amanota ubwo umuntu wenda akaba yakibaza ikintu bakurikiza akaba umuntu atacyumvisha neza wenda nko ku bijyanye n'uburezi twigisha muri nine yazi na secondaire zisanzwe kuko wenda aho bitangirwa mu karere nta kintu cyarutwa kibamo cyane ahubwo wenda haba ikintu cyitwa
kimenyane
ariko mu kwigisha primaire kuko byo bibera ku mirenge kenshi rero badepoza ruswa rwose ndahamya ko nta kazi wabona muri iyi minsi kuko na siridi y'uburezi pe nayo yaruzuye imyanya nta muntu ufite cyangwa ngo ube ufite na ruswa kuko na kenshi ushobora no kuba ufite ruswa ngo ukaba n'ukuntu uhita kubera ko nta muntu ufite nyine kubona akazi ntabwo ari ibintu byoroshye
ikibazo cya ruswa hari benshi bacyanditseho mu batwandikiye ari benshi cyane rwose ariko Amerika Fideli tuyisenge nkubajije izi ruswa zigarukwaho cyane iyo bavuga ruswa mu mitangire y'akazi muri make cyane rwose ni ikibazo kigaragaza kigaragara umuntu wese ashobora kuba yabona akavuga ati uko biri kose mu bantu batakazi bakabatakabonye abakabonye bariya harimo ruswa biragaragara tuyisenge
ntabwo navuga ko icyo kintu kigaragara ngewe ndakurikiza experience yanjye na systeme ziri mu Rwanda ukora ikigaragara ni uko hari udashyizemo amarangamutima ukareba nkanjye natangiye gukora kugira ngo guhera muri 97 iyo ndebye rero nkava icyo gihe hagera ubu ngubu mbona ari kinini cyane mu rwego rw'akazi mu Rwanda intera abantu bateye icyo cy'akarengane icyo cya ruswa hari abantu ntihabura urundi runtu niyo mpamvu hari ubunze bwo kurwanya ruswa ariko usanga ikibazo cyaragabanutse cyane kandi kuko niyo umuntu yagize icyo kibazo cy'akarengane gashingiye kuri ruswa hari urwego rw'umuvunyi hari no mu gutanga akazi imifotera nayo hari aha uragenda ukayibwira akarengane wagize ahubwo nagiye inama abantu ko bajya bafite ikibazo nk'icyo bajya bakivuga gusa icyo navuga ubona abashaka akazi ni benshi cyane noneho imyanya ni mike
iyo ngingo twavuzeho cyane reka dukomereze kuri Gatete niwe umaze akanagira ngo wowe urebye iki kibazo iyo abantu biyambaje izi nzego zishinzwe kurwanya ikintu runaka kurwanya ruswa kurwanya karengane bararenganurwa Gatete
aho kagenda ukapaga ikibazo cyawe uko cyagenze wakurenganura urabona ufite ibimenyetso yerekana watse ruswa ariko nanone usanga ibyo bimenyetso bigoye kuko sinumva uburyo wajya gutanga ruswa wenda hano iyo umuntu yafata ruswa sinzi ko waba ufite kamera ku buryo washobora kwerekana ayo mashusho kandi iyo urebye n'uwashobora gutanga iyo ruswa n'uwaba yizeye yuko ako kazi ari bukabona ni ibintu rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba ufite izina neza hari n'ubwo ushobora gushaka n'uyuka utamubona bitewe n'uko udafitanye n'ukugira ngo akubarize uko bimeze
niyo ngingo nigeze gukomozaho gatoya kubera ko akenshi na kenshi ruswa n'ikimenyane birajyana kubera ko ntiwatanga ruswa udafite ukugeza kuwo uza kuyiha bikora imana ndi bwami urahagana he
Kigali mu karere ka Nyarugenge
Kigali mu karere ka Nyarugenge usanze tuvuga ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda wowe iki kibazo cy'akazi cyo kubona akazi ko gatangwa n'ubushomeri mu bantu ni ikibazo ubona cyagaze gite mu gihugu cyangwa se ahuri
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ndagira ngo nambanze nkubwire ko rwose ubushomeri burahari mu Rwanda bukabije burahari cyane cyane pe
cyane cyane
ntekereza ko mu minsi ishize minisitiri ushinzwe urubyiruko n'ikoranabuhanga aherutse kuvuga yuko hari ikibazo cy'uko urubyiruko rugera kuri 80% bari muri ya gahunda perezida yavuze ko tugomba kwihangira imirimo ariko imirimo bari guhanga iri kugenda ibahombera bagahita bongera bagasubira hanze
icyo ni ikibazo gikomeye 80%
ingaha bigahita ihomba urumva ya mafaranga na twa dufaranga dukeya bari bafite batangije ya mishinga urumva turagiye ariko ahanini abenshi bavuga yuko ari ikibazo cy'imisoro ihanitse rero urumva ko imisoro dufaranga umuntu yaba yifitiye n'ibintu bigoye ugasanga n'ubushomeri nyine buragenda burushaho kwiyongera nk'ubu abari kurangiza amashuri ubaze nko mu myaka nk'ine ishize ugasanga nk'abarangije amashuri yaba kaminuza yaba amashuri atandatu yisumbuye ushobora gusanga nka 87% bose ari abashomeri bicaye mu rugo
ntacyo bakora
nta kintu bakora naho ku bijyanye n'imitangire y'akazi rero aho wajya gusaba akazi ari hose udafite umuntu ukuzi nta kintu na kimwe ushobora kugeraho
ukomoje ku ngingo twaba tuganiraho mu kanya reka tujye tugendera ku mibare cyane uriya mubare wa 80% uvuze minisitiri yatangaje ko mu bantu bihangira imirimo mu rubyiruko 80% by'imirimo itangizwa ihomba ni umubare munini ndifuza ko twazagurukaho mu biganiro byacu biri imbere ariko duhereye ku mibare nanone icyerekezo 2020 cya guverinoma y'u Rwanda kijyanye n'uko u Rwanda ruzaba ruteye mu nzego zinyuranye muri 2020 bavuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi igera kuri 1,400,000 mu mwaka wa 2010 leta yavugaga ko hagomba kuzaba hariho imirimo 500,000 idashingiye ku buhinzi mwese ngiye kubabaza iki kibazo reka nguhereho Alfredi niyo nzima iyi mibare y'icyerekezo 2020 wowe uyivugaho iki urebye uko isoko ry'umurimo nibyo ndibwa amatubwiye bihagaze
ariko rero ngiye bari abayobozi baranse niba babicariye mu biro bagapropose ibintu bakavuga ngo bizaba bimeze gute nabanza rebe nabahe bantu basohoka muri kaminuza buri mwaka bangana iki abandi barimo binjira muri kaminuza bangana iki badafite akazi iyo yicara akavuga gutyo ese ni iki leta ikora kugira ngo basi ifate ba bandi barangije bo ibateze imbere mu buryo bwo kwihangira iyo mirimo ese aka gasomo barimo bigisha ka entrepreneurship niko bavuga kazabafasha se nta gishoro ese niba resources zihari bavuga yuko zigomba gukoreshwa kugeza ubyaza umusaruro ikintu cy'ingenzi cya mbere ni capital muri capital tubona ibintu tugomba gushingiraho hari labor intensive na capital intensive bidakoresheje iki kimwe ukoresha ikindi kugira ngo ubone umusaruro runaka wifuza kugeraho ariko iyo yavuga gutyo nta capital yabahaye nta nzira bene kayo ikintu bazabinyuramo ese nabanza rebe imirimo yatangiye kubura 2008 nabanza rebe bigeze 2014 nareba abantu bose barimo barira kubera nta kazi bafite none natekereza abanyeshuri bariyongera ntibahagara barakomeza kuzamura amarevu za kaminuza zaki none haravuga ngo 2020 2020 ho bizaba noneho bageze ku rwego rw'ubuteye n'ubwoba ku buryo n'abayobozi bizaba by'abanene azanyura mu zihe nzira kuko aterekaniye policy azakoresha kugira ngo ibyo bintu bizagerweho ibyo bintu ntibishoboka mu gihe bagifite iyi mikorere imeze gutya kereka nibahindura nabwo bakitabaza wenda imfashanyo z'amahanga mu kugira ngo wenda bahe abo bantu igisho kandi nabwo bacunge imishinga yabo impamvu abivuga sinzi niba yarize ekonomi cyangwa yarize ibijyanye na management ngare ariko katubiye mu ruhare rwa ekonomi cyane u Rwanda ruratera imbere gute muri domaine zose rurazamura income distribution mu ruhe rwego ese bo ntibicare mu biro bafata amafaranga nyine uko azamuka niko yumva ko n'abandi bazamuka ibyo ndamuhakane ntibishobora kuzagerwaho bakifite iyi polisi imeze gutya kandi bahindura imikorere
ye uvuze byinshi cyane rwose cyane niyo nzima kanyenzira imurane rutaro iyi mibare y'icyerekezo 2020 leta y'u Rwanda ivuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi miliyoni 1,400,000 wowe uyivugaho iki
ngewe rero ya nzuye ntakintu bashingiraho bavugiye iyo mibare kuko cyane cyane uko imyaka igenda yiyongera niko n'abashomeri bagenda biyongera yabikomojeho abanyeshuri barangiza amashuri babaye benshi kubera n'izi za 12 zagiye ziyongera umubare w'abashomeri wariyongereye keretse wenda ntihabaho ikintu wenda cy'uko bakoherezwa ku giti cyabo ariko nabyo ntabwo byoroshye kuko bisaba urushoro ntabwo sinzi wenda ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ubumenyi kwihangira imirimo ugucuruza ikintu kiro kiragonga cyane ipatante imisoro kuri kwezi aho umutekano ugasanga n'amafaranga menshi umuntu atakaza kandi mu by'ukuri n'urushoro afite ari rukeye
ni rukeye
2020 z'u Rwanda rwihangiye mbona ahubwo umubare w'abashomeri uzaba wirongereye cyane ufite abashomeri bariho kuko uburebye abashomeri bariho muri 2010 ukareba n'ubu n'abashomeri bari mu 2014 biragaragara biyongereye cyane
reka noneho mbasabe ndetse nk'abagenda twanzura buhoro buhoro nguhereyeho hamerikare fideli tuyisengereka nguhereho ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu gihugu ni izihe nama wagira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zikurikirana iki kibazo uhina amagambo cyane turebe uko twabivugaho twese
ku bijyanye n'imitangire y'akazi nagira inama inzego za leta kongera cyangwa gukaza ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga mu gutanga akazi bagatanga ibizami biciye mu mucyo kuvuga bigaragaza niba ari ibyandikwa izo interiviyu bigakorwa ku buryo bugaragara budatera umuntu gukemanga ushobora no gukemanga ikintu nta kibazo gihari niba bavuga ngo rariza ibikora neza siko ari urwego rwa leta kuki abandi batabyigiraho nagiye n'ubushomeri njyewe ndi optimiste ngiye ndeba ibintu ku buryo bwiza mbona hari intambwe yatewe icyo nagira inama leta ni uko amasomo bigisha mu mashuri kwigisha amasomo ajyanye n'amashami abantu bashobora kubonamo akazi ku buryo boroshye cyangwa bakihangira imirimo ikintu batangije cyo gukiraho cyo bita ERPRC cyangwa amashuri y'imyuga bakakishyiramo imbaraga nyinshi noneho abanyeshuri abarangiza bakagenda bihangira imirimo noneho ku bintu bifatika atari ukuvuga ngo ni nako uzampa akazi bakagenda babyikorera icyo nicyo kizatuma bashobora kugira intambwe bageraho ikindi experience rwose ngira ngo no mu bihugu bitandukanye nagiye njyamo experience ntabwo bareba imyaka wamaze mu biro bareba ubushobozi ufite background yawe leta rero icyo kintu yagombye kukireberaho kuko ahandi hari naho bagenda badepoza n'amasezi y'abantu leta ikabahamagara kuko ibona uyu muntu afite ubushobozi reka rero barebe ku bushobozi cyane noneho banateze imbere amashuri y'imyuga ikindi urubyiruko narugiraho inama ni uko bakishyira mu bakibumbira mu mashyirahamwe bakajya bahura bakareba ese bakiteza imbere gute noneho bakanashyira nka puresha cyangwa bakagira inama leta ati mudufashe ibi ngibi mudufashe ibi atarugora buri wese wenda yijujuta ku giti cye none bakora amashyirahamwe bajye bereka leta imishinga bafite cyangwa ibye ibitekerezo byabo leta ibafashe none leta ikora bavuga ati dore leta ntiyadufashije
yereka duhina amagambo bikora imana ni bwami wowe umwanzuro waduha kuri ikibazo kijyanye n'imitangire y'akazi ndetse n'ikibazo cya ruswa twavugagaho n'ubushomeri mu Rwanda inama mwagira guverinoma n'izindi nzego zibishinzwe ni izihe
murakoze cyane icyo numva nagiraho leta ku kijyanye n'imitangire y'akazi barishomeraho
zamurijwe
leta ni icyo nshaka gutanga inyunganizi nabwira leta kujyanye n'imitangire y'akazi nibabanze bagabanye ikintu kijyanye no kuvuga ngo experience rwose nibagerageze barebe se umuntu afite ubushobozi bungana iki baba aricyo bagendera kuvuga ngo barashaka umuntu ufite imyaka runaka uburambe bw'imyaka runaka rwose icyo kintu nicyo kintu kiri gutuma n'ubushomeri bugwira ugasanga ubushomeri bubaye bwinshi kandi nanone wagera mu ako kazi ugasanga ka kazi ntibagahaye n'umuntu wenda ufite n'ubwo burambe bw'imyaka runaka n'ubundi bagahaye wa muntu wabo bishyiriye rero niho bagakwiye kureba ese umuntu duhaye aka kazi abifite ubushobozi
icyo ni ikibazo
ubushobozi bagaha umuntu bakamuha rwose iyo nta kintu bitwaye ariko byaciye mu mucyo barabijyana bakabicisha hirya hariya ugasanga ni ikibazo
uragira uti ubwiru nibuve mu gutanga akazi byose bikorerwe mu mucyo ku buryo abakatse bose bagenda bumva ko byanyuze mu nzira iboneye kandi igaragara Alfredi niyo nzima nayo ngusabe twanzure muri make kuri iki kibazo inama mwagira leta kugira ngo cyane cyane iyi mibare ba guverinoma yavuze ko izabagezweho ku bantu bafite akazi kadashingiye ku buhinzi yagerwaho hafi niyo inama mwagira guverinoma
inama ya mbere nabagira ni ukureba level of specialization ni ukuvuga ngo icyo umuntu yize akaba ari cyo akora niba yarize uburezi akajya kwigisha niba yarize ibijyanye n'amabanki akabikoramo noneho icya kabiri bakareba ukuntu bahanga indi mirimo mishya cyane cyane njye nahita nsaba akantu kose kabaye ngombwa ko gatanga udufaranga niyo twaba ari duke nkareba diplome nkakoresha umuntu wize kugira ngo abone uko abona cya gishoro ikindi nkavanaho experience bakayivanaho noneho bakajya bareba ubushobozi bw'umuntu n'icyo yize noneho hanyuma y'ibyo bakajya babikorera ku mugaragaro ku buryo buri muntu wese abona ko anyuzwe niyo wanatsindwa n'icyo kizamini ariko ukavuga uti byanyuze mu mucyo nabibonye cyananiye ku mugaragaro bakindi bakagabanya ikimenyane kuvuga ngo ntabwo nagushyira mu kazi nanjye mfite umwana wanjye urangije sinagushyira mu kazi mfite umwana mbere se waba urangije ibyo byose bakagenda babigabanyaho ikindi nkareba abanyamahanga bakora mu Rwanda ese ubushobozi bafite nta banyarwanda bo babufite noneho nkashakisha uburyo nagabanya umubare w'abanyamahanga bakora mu Rwanda ahubwo iyo myanya yabo nkayisimbuza abenegihugu kuko abo banyamahanga barajyana iwabo ntabwo bazana iwacu ibyo bintu babikurikije izo ntego bazigeraho rwose nta kabuza
ni inama nziza mugiriye abashinzwe gutanga akazi no kureba imibereho myiza y'abanyarwanda ariko ikiganiro birumvikana n'ikirekire cyane tuzagikoraho ubutaha muzabe hafi rwose tuzabiganiraho nawe ngo usabe wanzure kanyenzira imurane rutaro wowe wakwanzura ute
nanzura ikintu nasaba wenda nk'abayobozi babaye bamyumva ni uko bajya boroshya bakohereza abantu nk'urubyiruko rukihangira imirimo noneho ku bijyanye n'ibintu byo gutanga akazi cyane cyane mu kizami cya interview kiriya hakazajya haba nibura hari umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuri n'abo bantu bari gutanga akazi kuko biragaragara cyane ko abantu benshi batsinda ibizamini ariko bagira muri interview kumva ngo batsinze ngo nta bushobozi bari bafite ndakeka cyane cyane hari ahantu ku kizamini kiriya cya interview bagiye bashyiramo umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuriye n'abantu batanga akazi byadufasha kurushaho ikindi ni uko nk'uko abayobozi babishyizemo imbaraga kongera amashuri y'imyuga aba bantu barangiza mu myuga nabo bajya bakurikirana bakabarebera mbese muri iyo myuga bize bakaba babafasha kuba babona ibikoresho bakaba bakwihangira imirimo murakoze
ndabashimiye mwese mwe mwabashije kwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi namwe kandi mwatwandikiye kuri iki kibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda mwese ndabashimiye birumvikana kandi Iki kiganiro kireba imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda. Nitwara ku kiganiro uyu munsi ngo tukirangize. Abatwandikiye mwari benshi, abatwandikira kenshi kuri ikibazo namwe muri benshi. Ndetse niyo twumva imibare itangazwa y'ubushomeri mu Rwanda nkuko mwabivuze iyo mibare iteye ubwoba. Mwese nanone ndabashimiye. Mbifurije kandi iminsi mikuru, Noheli n'ubunani, mwese bizababere byiza mu ngo zanyu aho mutuye naho mukora. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Aha kandi niho Radio Ijwi rya Amerika isoreje ibiganiro byayo muri uyu mwanya.